stress for the stress. Niki wana vyangu kuna kuna stress. Sometimes yes, najiona very rich pesa karatasi. Messi for the stress. Niki wana vyangu kuna kuna stress. Sometimes yes, najiona very rich pesa karatasi. Hawapendi kuniona nimekula. Hawapendi kuniona ninakula. Wanataka kuniona nazurula. Wanaongea mauongo mambulula. Machoni na waona kama ndugu zangu. Ikiwa kwa mgongo ni wabaya wangu. Kumbe kikulacho kinguoni mwangu. Wanataka jumba bovu lidondoke kwangu. Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera. Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera. Snitch, 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 snitch. Tena mema, binadamu wana wema. Hata umpecha ufungoni, bado yeye atakusema. Tena wema, tena mema, binadamu wana wema. Hata umpecha ufungoni, bado yeye atakusema. Hawapendi kuniona nimekula. Hawapendi kuniona ninafula. Wanataka kuniona nazurula. Wanaongea mauongo mambulula. Machoni na waona kama ndugu zangu. Ikiwa kwa mgongo ni wabaya wangu. Kumbe kikulacho kinguoni mwangu. Wanataka jumba bovu lidondoke kwangu. Snitch sio mwana. 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 Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera. Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera. Snitch, 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 snitch.
Your favorite song is Jay-Z.